Wabaluseewo obunkenke mu disitulikiti ye Kalungu oluvannyuma lw'ekizuula nti obulwadde bwa mizoozi bubaluseewo mu disitulikiti eno. Era abazadde basabiddwa okutwala abaana abali wakati w'emyezi 9 okutuuka ku myaka 5 malwaliro ga gavumenti basobole okugemebwa beewale nnabe w'ekirwadde kino. Okubiriza kuno kukoleddwa atwala ebyobulamu mu disitulikiti ye Kalungu Dr. Senta Mudanieri, abadde mu mboozi eyakafubo ne radio y'omuntu wa bulijjo n'ategeeza nti okugema kuno kwa bwereere, tewali muzadde ayina kujjibwako yadde omunwe gw'ennuusu. N'olwekyo omuzadde yenna asaanidde okujjumbira enteekateeka eno ku lw'obulungi bw'abaana baabwe n'ebiseera byabwe eby'omu maaso n'okubeewaza ebirwadde ebisobola okubaleeta embeera enzibu.
Disitulikiti yaffe ye Kalungu twafuna obulwadde obwa measles outbreak, batandikira mu disitulikiti yaffe, batandikira mu town council yaffe ye Lukaya. Tawuni eyo tusanga minisitule nga etukategeezezza nga disitulikiti yeetaaga okugemamu amangu. Esaawa zino embabuulira okuva kubeera ku z'omwezi 16 paka 2 twali tugema. Tugema ekikungo, tugema abaana bonna abava ku myezi 9 paka ku myezi myaka 5 tubagema obulwadde bwa measles. Such that measles tumugwa mu kitundu kyaffe ky'e Kalungu. Era njagala okubakubiriza mwenna abannakalungu okusindikira abaana tubageme measles, tumugwe kwa measles n'obulwadde bubi, obulwadde butta, bakaba nti babanga ebyokusaaga nti kwanga mulye mukene. So mbakubiriza abasabe babatuukako mu masomero, babatuukako gyonna gye muwangaalira, abaana mubakkirize wakati w'emyaka myezi 9 paka ku myaka 5 tubageme ekirwadde kya measles kubanga kyabaluseewo mu disitulikiti yaffe ye Kalungu.
Dr. Senta mwajukiza bannakalungu ne bannayuganda okujjumbira okugoberera ebiragiro ebyateereddwawo ekitongole ky'ebyobulamu mu kulwanyisa ekirwadde kinnamutta ekya Ebola, kubanga ne mu Kalungu kyatuuseeyo dda nga n'olwekyo buli maka galina okubeeramu awanaabirwa engalo wamu n'abantu okwewala okwekwata mu ngalo okwenywegera n'ebintu ebirala ebiyinza okuviirako ekirwadde kino okusaasaana.
Wote kwa bwa yingi ya mu Uganda nduza mwezi oguwedde. Yani songa utu isungi chunga mchilaba ni president wa famulonji sarao astopinge wikujuko vyo nani isha Uganda matters eche na mugongo ngele mwalabye zi matubasa vide machachi nga batu ononyo balu batu ababade yu uti songa wati cha abade wechiti nga waga labantu mekuume such that in case tufu na mwa mtunga afunyaka nga wai naka ukako kacha imitubation period abata suwa kasi gamu bande wona abalala. So na kifiba nakalungu nafe tugenda kugoberera amateeka geegamu, twagala twekuume nga bannakalungu. First of all twagala tuddeyo kunono za COVID, tubeere nga waka tubeera n'amazzi, tunaabe engalo, nange tulye eminyama gitufumbye tugifumbye ddala ejje. Omulaba omuntu ava omusaayi mu maaso, mu nnyindo, mu matu, asasema musaayi, apama musaayi, mututegezeeko ffe ab'ebulamu tujje tumukebere, tumutwale malwaliro tugimuggyeko test tulabe ekimuluma. Of course Ebola aleeta ebintu ebyo, niwe bawona obulwadde obubireeta. Ensonga lwaki kisooka mukebera nti okati bukonfaaminga nti oba alina Ebola oba talina.
Ona atubulidde nti ebivvulu mu disitulikiti ye Kalungu byayimiriziddwa nga mu kiseera kino tebikkirizibwa mu disitulikiti yonna okutuusa emyezi 3 nga giyiseewo we banaamala okwetegereza embeera y'ekirwadde kino oba kisaasaana oba kiyimiridde.
Ali twagala okukubiriza abantu ekyo okuŋŋaana kwonna mu disitulikiti ye Kalungu twali twagala tukuyimirizeemu okumala emyezi 3 nga tukikkaanya obulwadde bw'Ebola obwagwa mu disitulikiti yaffe. Kwanga mu imezi satu ejo kituyamba Ebola na 21 days of incubation na healing. So tuwa wanga tu monitoringu wa mutu ni kesa tufunye u contacts wa monitoringu tuwa wengi chiswa okubayamba okudengu ni okuda mfamilizi zaabu alati yona jemula ba mututekezeko ebivulu street jamu nga kujwati watu udeje chamuri wa kwenye vyo newe vikani doktari wa mvulu tebita gawo nda kukwela.